Ekigambo ekya Yesu ekigambo
Yesu ekigambo kyo twakirozaako twawona Yesu ekigambo kyo mulimu amaanyi ag'obulamu Yesu ekigambo kyo twakirozaako twawona Yesu ekigambo kyo mulimu amaanyi agasumulula ekigambo kyo kiwonya kisumulula kisasira kiwanguza tekya bulamu ekigambo kyo kyamaanyi kizukiza ekigambo kyo kyamuwendo kisaaniza mu maaso go I will be with you and bring your word every day oli Katonda wange sisobola kukwegana I'm every day washed in your blood and in your word My life is in your Father, Spirit take control. Yes, we chigambo jo.
Hallelujah.
Twachilo zako twawona. Yes, we chigambo jo.
Hallelujah.
Muli mwamanya kubulamu. Yes, we chigambo jo.
Hallelujah.
Twachilo zako twawona. Yes, we chigambo jo.
Hallelujah.
Muli mwamanya kasumula.
Chigambo cha Yesu yedagala. Yedagala. Chigambo cha Yesu yedembe. Abasumba bafabo bawona olw'ekigambo n'omwoyo gwange mwatu gwawona olw'omusaayi ebintu by'ensi eno bigwawo obugagga bw'ensi eno bugwawo naye ekigambo kya Yesu ekyo tekigwawo naye ekigambo kya Yesu kyalubeerera
Yesu ekigambo kyo Twachilo zako twawona Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Mulimu amaanyi ag'obulamu Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Twachilo zako twawona Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Mulimu amaanyi agasumulula Seno ya vera wolwe chigambo I am a winner man olwe chigambo Omoyo gwange mulamu olwe chigambo Yesu afuga olwe chigambo Abantu bakyusibwa olwe chigambo Enjagira zikutulwa olwe chigambo Chigambo cha Yesu ekyo chatuwebwa bwelele Moyo mutukuvu oyo yatuwebwa bwelele Kula omutima gwo Yesu ayingire akole Umutima kwa Yesu ayingire Akuyambe uwone Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Twachilo zako twawona Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Mulimu amaanyi ag'obulamu Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Twachilo zako twawona Yesu ekigambo kyo
Hallelujah
Mulimu amaanyi agasumulula